abalele abafuke nangusaje. Awunathi sifuna ukutholakala kuma estate. Mina ngiphethe ugod nabaphantu wena uthembe. Nami ngifuna umpile mpile mnani bekeli beke. Abalele abafuke nangusaje. Nathi sifuna ukutholakala kuma estate. Ngiphethe ugod nabaphantu wena uthembe. Nishabange bekeli beke. Alomsebenzi usiphumulisa ngamatest. Mawusebenza wemngane usenje. Imali yakhe yophele mathe. Bekeli beke.
Okay.